Ababaye chaba nabesana umuriro 4 na 5 in the world in Bobondo Don Jojo Yante Dede.
Can I call my name? Sky Dollars in the building. It's your skin that's better not so. I got you for that so. Biggie not biggie dory. Kawasanga kutin day kata dory. Iranga nai kata a yenu sorry. Niko white singa nari show
sorry. Lengu, lengu. Chari poka paula lengu. Lengu, lengu. Makono kare wangu. Lengu, tie lengu.
Lengu, what are you? What are you? Kaba, skatio. Saba, tuare kulo, uku kulia, apo. Ndomone iwe outi. Icho skiri na chumba na tso. Ichumba na tso. Limbu kwanga le mwali lega dori. Inga piki na piki dori. Kawanga lo futi kaba holi. Amini kuno tuliku amani babini. Ulamba ulango lep de fondengu. Bona kwati na lifika kale mama osa. Efilimba fila ndola mwati tuta. Nokufuma tulalega kumatunda macha. Piggy na piggy dory. Gawasanga kutinde ikata dory. Iranga na ikata a yenu sorry. Niku white nga nari show sorry.
Lengu, lengu, lengu. Chari poka paula lengu, lengu. Engu makono kare wangu. Lengu, tie lengu.
Lengu, what are you? Kaba, skatio. Saba, tuare kulo, uku, kulia, apo. Ndomone iwe, outi. Icho skiri na chumada nato. Ichumada nato, chumada nato. Piki nana piki dori. Shiri na katine chapa na katori. Nachipopo kachichi shori. Mwasa pwari wanangurisho mzori. Whenever me dance with every Kampala, make a chini shikai wa kwa mwadi ya batwa timu metu wa kiti pendam boys. Imisa nina yeka yeka wesha molozi. Tuare
Piki na piki dori. Gawasanga kutinde ikata dori. Iranga na ikata a yenu sorry. Niku white nga nari show sorry.
Lengu, lengu, lengu. Chari poka paula lengu, lengu. Engu makono kare wangu. Lengu, tie lengu.
Lengu, what are you? Kaba, skatio. Saba, tuare kulo, uku, kulia, apo. Ndomone iwe, outi. Icho skiri na chumada nato. Ichumada nato.
Tulomidia shitaka wambia kubure chibiongo chavene mumu fwembe. Jishile kuno mumu tende aftuk dala langa narufia nyamu nsende. Mwamunene mutende wenu mwapaloku mwakurwene. He piki tolo. Ekuno kuina kopa mapiki tolo.
Piki na piki dori. Gawasanga kutinde ikata dori. Iranga na ikata a yenu sorry. Niku white nga nari show sorry.
Lengu. Chari poka paula lengu. Lengu, engu makono kare wangu. Lengu, tie lengu.
Lengu, what are you? Kaba, skatio. Saba, tuare kulo, uku, kulia, apo. Ndomone iwe, outi. Icho skiri na chumada nato. Ichumada nato. Ila pafalo star. Wanu matipoti. Ila kasku mutraifo. Wakocha. Chikiniga. Spy kids. Kumanda wela. Fipa kush. Rapize. Double meter. Sili asagacha. Rap blue. Chela yo indo ni bula. Okay, usi kampan. Wabat, washimuiche.
JR, young Mustana. Bawa no mumba. Switch a bad nigga. Mulu wafuna kumanda .com. John KJ, Alonzo, ifuna fire waketo. Erika Chan, Osters, Sati Nation. Chauta wanu, utiki papote. Era kupara jamanda. Busraski, na wabumwe. One blood.
Wendy, ela sekera. Beni, ela dola kampan. Keo, yoksi mungeza. Au bede, ero debe mungeza. Na komanda papo, ben, ela simi. Emoi, simi after satini.
Imwe, can somebody buy a guitar for this young man? Aresha wule filmba.
Creepy in the world of Zambia. Fiponka ore na bantu wa mwene kwe filmba.
wafyerwe uririshe ifirimba soyiwe ufwiro ririsha ifirimba uri chikari yo aronado tsamba karaba